kama linda gimaliwa to to to
to to to erito
ogelam gushe pomendo mia to 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 animaliza na upole wake na upole unakili mwaga na ule mkole wake jamani mkole nataka ni chambe doko doko japo kimoko nataka nimu opo opo wa moto moto swadata ni chambe doko doko
doko
nataka nimu opo opo na mundeni na shiki ya dabu ni muchapi fimbo ya babu kuhuba la kitanga aimbe tarabu mwali ya na mikogo mwana mtundu kitenda ni siogogo anapambana na nipavya uvungu nataka ni chambe doko doko japo kimoko nataka ni muopo opo wa moto moto swadata ni chambe doko doko
doko doko
nataka timu opo opo
wa we wo
vimeuman 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 vimeuman
achia fanya kama achia boy achia achia boy achia boy achia boy